Wakufunzi wengi manguli wa mapenzi, ila misitaki nataka kwako. Wakufunzi wengi manguli wa mapenzi, nitaridhika baby na penzi lako wewe, nataka kwako. Nitaridhika baby na penzi lako wewe, nataka kwako. My baby, listen now, listen now, nielewe. Listen now, listen now, my baby, listen now, listen now. Nime fall in love, baby, fall in love. Nime fall in love, baby, fall in love. My baby, listen now, listen now, nielewe. Listen now, listen now, my baby, listen now, listen now, nielewe. Safari yangu ya mapenzi naomba aishie kwako. Nimeridhika baby na waitika mpenzi, niwe wako uwe wangu. Mistaki kuwa kama yule, I want to give you true love, true love, true love. Fall in love.